the last music.
Let's go baby, take your time. Tense, chinajua. Moya hili vipa yana kani. Tense, chinajua.
Na yofanya no. Hivi mimi ni mnajivunia. Na yofanya so. Hata wenyewe unaritambua. Na yofanya no.
Uka tukuchome kama kapi maisha bora ulitamka na kushimu siku kopia mari mebaki mjengo mni mdwapo na skari shazi abonge tuliza inchi kwa potinga mafisadi demokrasi mepotea kadake kuka Tanzania maisha bora ni ofisini mtani raia wana heri alza sharo leo show kujua nilia Mungu aliposema oh my god leo na nyake kuna chungu vichi mwambie ramo raia tumemshitukia so kwamba tuko kina tunatafuta papazia viongoza mevika taji bara kupata ujosito lo mzaa epa mwenye jini za visito hini taifa limezama na boya kajua penzi ongoze potea Zadira umepewa na mapenzi kati mepeleko keko rumanda na cheza rizi Kiso kusikia tepo pina kusanya mionzi
The last music
Let's go baby day kitani Imatesa tesa chine jua Mloya hivi vipa ya nakani Imatesa tesa chine jua
Na yofanya no Hivi mimi ni mnajivunia Na yofanya so Hata wenyewe unaritambua
Kani pesa kuna taraji Mbahati ndo na daka Kukara kapigwa jiwe Tajire juu sadaka Kifacho mtu chake Matache uwelithika Mtoto mbuzi kamba yake Wangombe haja fika Yani prupu baka maka Kerezi tunenguka Shika mbili moja utoka Kama pesa na mamlaka Imejitoa sadaka Yijuwa lasa saba Kuna kina chofanyika Zaje feke mika saba Hei kuki kwa nguruwe Mabina damu chungu Ibilini tuafikie Malengo mechiwe pingu Kama vipi kama chwe Tavala lina fungu Haina bude shukuriwe Babalie juwe mbingu Feli pasa kali kimbia gano kisa rusha jilo za Uzili toko meno kwenye haki ndo halali Kama dawa siyo kesi mfufu kutota siri Itaifalisha zama na boya kajiwa penzo Gozi umepoteza dira wepewa lana ya mapenzi Katiba pele kwa keko urmande la chezo rezi Na sikio so kusikia jabu pina kusanya neons
Know what I'm saying What about you widows What about orphan I know you know nothing if up about another than So we have needed changes Okay Ride a song
Let's go every day kitani Imatesa tesa chine jua Mloya hili vipa ya nakani Imatesa tesa chine jua
Na yofanya no Hivi mimi ni mnajivunia Na yofanya no Hata wenyewe unaritambua Na yofanya no Hivi mimi ni mnajivunia
Yo, kama boy John Lewis A.K.A. Dance Jordan Along Sky Reggae Song Used to J on the J.